can't tell me. The Calibro is my name.
Do it.
Shele Tanya Kuhiria. Do it. Shele Tanya Kuhiria. Kadi nangi tiweka. Kudi bilwa. Shele Tanya Kuhiria. Kadi nangi tiweka. Kanango mungu winyu daga. Nanga kwaye we kwa peni na kakunaka. Kanango mungu winyu daga. Nangu pinga kwa ibange emi wakuda bamba. Pien mewa pangu judegi. Maru wapangu kumira. Mwacha mutongi. Maru wapangu kumira. Lemi kumwekura kura vya mwacha mutongi. Yule manda iti emega. Nukuliketa winyu weka. Yeah. Hekani weka nangi nega. Yeah. Yule manda iti emega. Nukuliketa winyu weka. Ekani weka nangi nega. Maybe to inba, maybe to the pili inba. Kayo baby to inba, maybe to the pili inba. Yes, but Ndwe in, shele tanyako in.
Kali nangi tiweka, yeah.
Ndwe in, shele tanyako in.
Kali nangi tiweka.
Kudi belwori, shele tanyako in, yeah. Kali nangi tiweka, yeah. Kanango nyaki winji daga. Weka kio nyinge chunyeka weki ngenji mega.
Kanango nyaki winji daga. Weka kio nyinge chunyeka weki ngenji mega.
Pia ni timu kinda nyanga. Kitemi utu kude njata kanu angre nanga nchoyu. Pia ni timu kinda nyanga. Kitemi utu kude njata kanu angre nanga nchoyu. Kene nyanga utu taka. Hadongi nanga uti tata. Yeah. Ndokudi kichataka kasha ya. Ni maipiri duonga kasha. Yeah. Mkani mwadi zunga zunga. Uo denge ya pita pita. Yeah. Kani pimo mandishwi ya ya. Kudigena wonda wonda ya. Hile manda itie mega. Nukudiketa winyi weka. Hekani weka nangi nega.
Nga ya.
Yeah. Ndwe in. Shele tanyaku in ya. Ndwe in. Shele tanyaku in. Kani nangi tiweka.
Kani kudibelu.
Shele tanyaku in ya. Kani nangi tiweka.
Ule no matata bones. Shele tanyaku in. Kani nangi tiweka.
Shele tanyaku in. Yes boss. Njuru promoter, shili to and queen.
Kali nangi tiweka.
Itati boss, shili to and queen.
Kali nangi tiweka.
Timid the dancer, shili to and queen.
Kali nangi tiweka.
Manager Julius, pick up on yourself.
Kali nangi tiweka.
Charlie King, shili to and queen.
Kali nangi tiweka.
Renzo Cruz, shili to and queen. Save your big daddy. You're a rep mom, pick up on yourself. Kadi nangi tiweka.